golaha midowda xisbiyada siyaasadda Ethiopia oo loo soo gaabiyo EPPJZ oo ah isbahaysi ay ku midoobeen 6 xisbi oo ka diiwaangashan Ethiopia ayaa taageero u muujiyay isafgaradkii ay dhawaan kala saxdeen Ethiopia iyo Somaliland. Warbixin ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa isbahaysiga EPPJZ uu ku sheegay in taageerada xubnaha isbahaysiga ee goluhu ay ahayd mid aqlabiyada. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xisbiyadu ay u midoobi doonaan, qaybna ka qaadan doonaan dhaqangelinta isafgaradkan. Guddoomiyaha golaha Desta Dinka ayaa VOA u sheegay in warbixintan ay soo saareen kadib dood dheer oo ay yeesheen kulan ay soo xaadireen 94 ka tirsan 6 xisbi ee xubnaha ka ah golahaasi.